Ngibacela bayizwe. Obuka bayizwe. Emajakiela bayizwe. Ebrahim bayizwe. Afiya kancane bomzela ubona kaye bamshela kwena ngithi. Afiya kancane babongivalayo. Wathukuwa ndoda. Angiya mina ngumaphanda ndoda bamshela kimi nangoku ngisikhethi. Ngoba bamphela lapho wathi sithola amahlo umculo akusithi lokhuluma. Ngoshaya ngoba ngijabulisa bonke abalandeli bomculo masikhanda banganamo. Sithi bangalandeli.